Ekitinol derewol kuude lilaabe. Tindinore. Binduɗo derewol kuude lilaabe. Binduɗo derewol ngol woni Lukka. Donma kanko windi deftere Lukka. Lukka na o Yahudan kejo. Nden na o goto nder tokkube Isa Almasihu sappo e dido. Amma o joddake e mabbe. Gam non e mo andi habaru jodde annabi Isa e kuude mako boddum. Lukka o higo yaadu bulus nder kugal jomirawo. Gam non e mo andi fu habaru jonde e kuude tokkube annabi Isa arande en gada o hoccama yaaki dow. Lukka o likitajo, wato nyawndowo. Dalila winduki derewol ngol. Lukka windu derewol ngol gam Tiyofilus e komoye anda no tokkube annabi Isa fuddiri nder Yahudanko en gada ummaki mako daga maide e kentuki mako dow. E ngol holla en no ruhu Allah jomirawo wari walliri tokkube annabi Isa arande en sambidini holare mabbe be ngajini habaru beldum kulol wala har tokkube annabi Isa duudi koto e nder duniyaru. Donma e ngol hokka habaru no tokkube annabi Isa arande en munyiri nder torra kabe njari e kuwi kugal Allah kulol wala. Charal ngel dum windi derewol ngol. E dum kammo Lukka windi derewol ngol hakkunde duubi chappande jawi e jawenayi yaaki duubi chappande jawego e tati gada daingol annabi Isa.